Amaleli tumeling tate, nokuting halengambonu tali. 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 Amaleli tume, amaleli tume. Amaleli tume, amaleli tume. Amaleli tume, amaleli tume.
Weba fetu wa ningsizeni, twela manja ngiseneme. Inhlizi ibalisa iqedi, sekuvuka nesikwele. Naku umuntu ezophenduka uplek kofi, ngithathe ngesandla somnxele. Ngana kwetho come and save me, thando lwethu libelete. Dali mina nginawo amaningi, mhlaba wonke uvela umuthi ngqi. Namhlanje ophelele emabaleni akini, ngidalele wena noma bengathini.
Amaleli tume, amaleli tume. Amaleli tume, amaleli tume. Amaleli tume, amaleli tume.
Kuwo unoma labaniza, noma lukukubala mafu. Noma ngashayu zamqolo, zamqolo, zamqolo. Kuwo unoma labaniza, noma lukukubala mafu. Noma ngashayu zamqolo, zamqolo, zamqolo. Inhliziyo ngadabula, phela wena uyisakhamuzi. Noma lingana ligcwale imifula lezulu, ngizokushayela itatamuzi.
Amaleli tume, amaleli tume. 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 Amaleli tume, amaleli tume.
More music at imenati.com.